Lufa. Sijui kiasi gani unani feel me, unanipa mawazo baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema come on nani feel me, sitaki kwana. Kauna taka cash, mami nimepaki Benz out. Lipo tamu wa asali, so chachua chenza. Kama ukiwa mana, can make your life better. Kambali na wow, kapa janza kukukera. You know kwanini nataka favor. The miss boy, utapata kila flavor. Mabisho, atakudanganya feather. You go slow, na machizo bongo flavor. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pa mawazo, baby girl, you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema come on nani feel me, sitaki kwana, sitaki get me. I'ma be your husband, you can be the wife. One more than it right, kumbate all night. Promise wewa mimi, hata tukifight. Kugombana nini, kitaka ni bye. Okay, I do I got a baby line in bitch, she can be my boo. Japata love in this big, and I kimbia ka digi digi. Ndo mana stack ya ni ahidi, mulize mama shahidi. I wanna back to back, in fact she's too much. Haburi kala sanji, I'm tempted to touch. I don't know what I should do, so I can get it all. Nataka je huku, we can do some more. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pa mawazo, baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema come on nani feel me, sitaki kwana, sitaki get me teeny. Sijui kiasi gani unani feel me. Unani pa mawazo, baby girl you gon' kill me. Naponiona unatazama chini, sitaki kukukosa so nisikiza ya madini. Ano nani come on, nishapiga simu kama mara 50. Basi sema come on nani feel me, sitaki kwana, sitaki get me teeny.